I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te pōwhiri. The subject of today's dialogue is the pōwhiri. He ahanga whakaritenga mo te pōwhiri. Tuatahi, ka whakarite te hau kāinga I te marae. Ā, ka tai atu te manuwhiri.
Kātahi ka whakaeke te manuhiri ki runga I te marae, ne?
Ai, engari me karanga atu te hau kāinga ki te manuhiri, kātahi ka rere ngā karanga a ngā wāhine.
Kia mutu ngā karanga kāha?
Ka noho te katoa. Kātahi ka tīmata ngā whai kōrero.
Māwai e whai kōrero.
Mā ngā tāne. Mā te tangata whenua. E whakatau te ope, mā te manuwhiri, e whakahuki ngā mihi.
I muri iho I ngā whai kōrero, ka waiata ne?
Āna, ko te mahi a te waiata, he tautoko I te kōrero. Kātahi ka hariru, arā, ka hongi, ka kihi, ka whakaratarata.
Kātahi ka kai,
ko ia. E ngā mana e ngā reo e ngā kārangatanga maha tēnā koutou katoa. Nau mai, hoki mai, tauti mai, ki te ipāho o Everyday Māori. Ko Hemi Kelly tōku ingoa.
Ko Āpere Woodfine tōku ingoa. Kia ora rā koutou. We've just listened to today's kōrero, today's dialogue between two people about te pōwhiri.
The pōwhiri process, the welcome ceremony.
Shall we break it down?
Let's break it down. When was your last time going to a pōwhiri, e hoa?
I ngā marama e ono I mua.
Ai, ki whea?
Ki tōku marae, ki mururau patu, ki Taranaki.
Kia ora, hea te kaupapa.
Ko te kaupapa, he wānanga, he hukihuki mai I te whānau.
Ki te marae, ai. Kā rawe tēnā, kā pai. Well, today's kōrero talks about the whakaritenga, or the parts, the processes of the pōwhiri. And the pōwhiri is our welcome ceremony that happens on the marae, but we also see it happening in kura and in workplaces. The main thing that we need in order to have a pōwhiri is the two groups.
Ko wai ngā rōpū?
Ko te haukāinga, tangata whenua. So the hosts, the home people, me te manuwhiri, and the guests, the visitors.
Kia ora.
Ka pai. So you start off the kōrero. E hoa.
He aha ngā whakaritenga mō te pōwhiri. What are the preparations? Is that how we translate this?
Pai tēnā kupu, preparations. Ai. And so we're basing this kōrero on questions and answers about what happens at the pōwhiri. So if you've been to a pōwhiri, you'll know what we're talking about. Hopefully there's some new language structures here that you can get into. But if you haven't been to a pōwhiri, we'll explain things as we go along. Tuatahi, firstly, tuatahi, ka whakarite te haukāinga I te marae. I'm going to get Āpira to translate.
So firstly, the hosts will prepare the marae.
Ka whakarite te haukāinga I te marae. Ā, ka tai atu te manuwhiri.
And then the guests will arrive.
Ka pai. And you'll know that this is an overview. Right, there's a lot more going on in between, but here we've got an overview for our 15-minute episode.
Ai. Kā tahi ka whakaeke te manuhiri ki runga I te marae, ne?
Kā tahi ka whakaeke te manuhiri. Oh, this is going back to last week's episode. We introduced the structure, kā tahi ka. But it's a little bit different in this context. It's like, and then. Last week it was kā tahi anō ka, something's just happened. Here we're saying, and then, And it's great for when you're telling a story like, and then, ka tahi ka. So, and then the visitors ascend onto the marae or go onto the marae. Whakaeke is to walk on, ki runga I te marae, onto the marae.
Ka pai. And I've used ne at the end just to make it a bit more conversational, make it, I guess, imply the question. Ne?
Yeah, it's like you're asking for my assent. You're wanting me to confirm what you're asking. And I, that's true. Engari, but me karanga atu te haukāinga ki te manuhiri. So something must happen.
We know that must because we've got me.
Me.
Me karanga atu te haukāinga ki te manuhiri.
So the haukāinga must call, must karanga ki te manuhiri to the guests. And that's the tohu, that's the sign for the guests to start moving on to the marae. Without that karanga from the haukāinga, without that welcome call from the haukāinga, nothing's gonna happen. Ka tahi ka, and then, here we hear this phrase again, ka tahi ka rere, ngā karanga a ngā wāhine. What's your interpretation, Ehoa?
And then the karanga, the calls of the wahine, we've got plural here, of the wahine will fly.
Aye, we'll go back and forth. Yeah, karere, literally fly. Well, it happens. This is a kind of phrase to say that something happens. Katahi karere ngā karanga. And then the karanga happens. Literally, the karanga start to fly. And they do. They go back and forth. Haukāinga, the hosts call. Manuhiri, call back. And the karanga happen as we whakaeke, as we move on to the marae.
Just a quick note as well. Wahine for singular, wahine for plural. Is that correct, Hemi?
Koia, koia. Tangata for singular person, tangata for plural people. Yeah, we see this function with the Macron sometimes. Singular, plural. Wahine, wahine.
Kia ora. Kia mutu ngā karanga, kāha.
Kāha, what happens? Kāha.
Kāha.
Kia. Let's just talk about kia here. What's this doing? Kia mutu ngā karanga.
Kia mutu ngā karanga. What is it once the karanga finish?
Yeah, it's like when.
When, okay.
Kia mutu ngā karanga, when the karanga finish, what happens? Kia mutu tō mahi, when you finish doing what you're doing, haramai.
Kapai, so I'm asking, what happens after the karanga? Kia mutu ngā karanga, kāha.
Ko taku whakahoki, my response, kā noho te katoa. Kā noho te katoa. Translation?
Everyone sits.
Everyone sits down. If it's raining, we're going to go inside the whare nui. If it's a nice day, we might be outside the whare nui. But this is when we all take our seats.
Kia ora. And what happens after that?
Oh, yeah. And then after that, we're not finished yet. Ka tahi ka, and then, ka tahi ka tīmata ngā whai kōrero. And then,
the whai kōrero, the spoken exchanges will begin.
Ai, whai kōrero, the oratory.
Oratory.
The speeches.
The speeches.
Ka tīmata ngā whai kōrero, the speeches begin.
Mā wai e whai kōrero.
Ka pai, mā wai e whai kōrero. What's this question asking? Mā wai e whai kōrero.
Who will kōrero? Who will be the whai kōrero?
Who will perform or who will do the whai kōrero? Because the whai kōrero is a noun. In the previous sentence, ka tīmata ngā whai kōrero, the speeches begin. Here it's an action. Mā wai e whai kōrero, who speaks, who performs the oratory. Mā ngā tāne. Mā ngā tāne. So the men will. The men will. So who will? The men will. And again, just going back to this is an overview for this purpose of teaching language in this podcast. There are variations around the country when it comes to pōwhiri and when it comes to whai kōrero. And on the East Coast and the iwi of the East Coast, you might see wahine also performing whai kōrero in some areas. Where Āpere and I come from, mā ngā tāne, the men, will perform the whai kōrero. I then carry on to say, mā te tangata whenua e whakatau te ope. And I'm going to get Āpere to translate.
Here, Uaua, tēnei, kia au.
Let's work it out.
Mā te tangata whenua e, so whoever the tangata whenua is, the person of that rohe.
So the tangata whenua is another word for haukainga.
Okay.
So the hosts.
Mm.
That's the whole, that is the group as a whole.
Mm. So they will whakatau te ope. Mm. Whakatau, is that to settle everyone?
That's right. It's like welcome.
Welcome, okay.
Yeah, yeah. Settle literally, but with words. So we're welcoming. Whakatau. And te ope. Ope is the word for group.
Group. Okay. Kia ora.
It's like ropu, but ope, just going back to personal experience and what you hear it used a lot for the people coming onto the marae. The ope.
Mm.
Ko rā te ope. So the manuhiri or the manuwhiri that arrives will often be referred to as the ope. Ko wai te ope?
Mm.
You know, who are they? Āwhia te ope tai mai ai, when will the ope arrive? So the ope is a word for a group of people, but often used in this context.
Mm.
So mā te tangata whenua e whakatau te ope, the hosts will welcome the group. Mā te manuwhiri e whakahoki ngā mihi.
So the guests will return the mihi.
Yeah, ka pai. There's a lot of mihi given. There's a lot of words of welcome and words that connect us. And it's right that those words are responded to. So the manuhiri will respond. E whakahoki. They'll respond or return those words of greeting, those acknowledgements. And there's lots of different kōrero that goes on in the whai kōrero, but we're gonna leave it there and carry on to the next part.
Okay, okay. I muri iho I ngā whai kōrero, ka waiata ne?
I muri iho. Little time word here. I muri iho, time phrase. What's this meaning?
Straight afterwards.
Uh-huh, after.
After.
I muri iho I ngā whai kōrero, after the whai kōrero.
Ka waiata ne?
Āna, yes, yes. Ko te mahi a te waiata, he tautoko I te kōrero.
Mm-hmm.
So what's the purpose of that waiata after the whai kōrero?
It's to support the kōrero.
Ka pai. Ko te mahi a te waiata, he tautoko I te kōrero.
Mm.
To support the speaker, to support their kōrero, and stand up as one group.
Mm.
Then, kātahi ka hariru.
Kātahi ka hariru.
Kātahi ka hariru.
Hea tēnei hoa, te hariru.
Then we say, how do you do? Then we say, how do you do? Katai ka hariru. Ko rongo koe I te kupu hariru?
Ka.
Have you heard the word hariru?
I have not. Hariru.
Hariru is a loan word. It means to shake hands, but it comes from the phrase, how do you do?
Oh, wow.
So it's been around for a long time, and it's been a part of te reo Māori for a very long time, and it's the word we use in that context when you go and meet people, especially after all of the formal processes have happened within the pōwhiri, and we come together, we say, ka hariru, shake hands.
Mm.
Ara, and so ara, this is a little word we use to say...
Notably, especially?
Yeah, namely.
So namely.
Kind of like elaborating on this word hariru. Mm. Ara, ka hongi, ka kihi, ka whakaratarata. So we hongi, we kiss, we whakaratarata means we kind of make friends. We talk to each other, we get close to each other.
Mm.
Whakaratarata.
Similar to whakawhanaungatanga?
Whakawhanaunga, ai. Whakaratarata.
Mm. Ka pai. And then te mea nui, ne? Ka tahi ka kai.
Ka tahi ka kai. And then we eat. Mm. Ka tahi ka kai. Koia. Exactly. So we've gone through this whole process. We're really far away from each other. We go through these processes. Remember, these are just some of the processes we might see throughout the pōwhiri. And we end by sitting down and sharing kai together. Ka tahi ka kai.
A tāhua.
Tino a tāhua. Ai.
Ka pai oa. So now that we've broken our kōrero down, we're more familiar with the reo used in this dialogue. Let's have a listen to it one more time. He aha ngā whakaritenga mo te pōwhiri.
Tuatahi, ka whakarite te hau kāinga I te marae, ā ka tai atu te manuwhiri.
Kātahi ka whakaeke te manuhiri ki runga I te marae, ne?
Ai, engari me karanga atu te hau kāinga ki te manuhiri, kātahi ka rere ngā karanga a ngā wāhine.
Kia mutu ngā karanga kāha?
Ka noho te katoa. Kātahi ka tīmata ngā whai kōrero.
Māwai e whai kōrero.
Mā ngā tāne. Mā te tangata whenua e whakatau te ope. Mā te manuwhiri e whakahuki ngā mihi.
I muri iho i ngā whai kōrero, ka waiata ne?
Āna, ko te mahi a te waiata, he tautoko i te kōrero. Kātahi ka hariru, arā, ka hongi, ka kihi, ka whakaratarata.
Kātahi ka kai,
ko ia. Tēnā no koutou, hei whakatepe ake, let's finish with some questions. Looking back at some of the kupu and kianga used in this kōrerorero, we see some dialectal differences appear. Even between you and me, we have some little differences. So sometimes we see or hear pōwhiri or
pōhiri,
manuwhiri,
manuhiri,
pēwhia,
pēhia.
So that's a dialectal difference to note, the use of the fi or the he in different words. What's another word? The word for stone, kōwhatu.
Ah, kōwhatu.
Aye. Yeah, there's lots of different words out there. Even hariru, we talked about hariru. There's another version of that, whariru. Yeah.
Whariru.
Yeah, it's in the papakupu in the dictionary, and I've seen it in these old newspaper articles from last century. So there's lots of different times where we'll see the fi or hear the fi, and then it's lost in other places.
He pātai tāku e hoa. Who's going to get things started at the pōwhiri? Who's going to kick things off?
Mā te haukāinga e karanga te manuhiri. Mā te haukāinga e karanga te manuhiri. It's their place, it's their home. So they have the mana over how things happen and when they happen. But also, the main thing is to manaaki, the manuhiri, to look after the manuhiri and treat them well and provide them with, you know, amazing kai and hospitality. But it's reciprocal in respect that the manuhiri will follow what the haukāinga say when it comes to tikanga and kawa, so protocols and practices in their home. But they'll kick things off, and they kick it off with a...
with a karanga.
Karanga, all right. Who will, we looked at this phrase, who will do something. So, māwai e, and then the tūmahi, the action. Thinking about the pōwhiri in general, māwai e karanga.
Mā te haukāinga e karanga.
Ai, mā te manuhiri hoki e karanga, ka rere ngā karanga.
Tika.
Māwai o te iwi e karanga.
Ngā wāhine.
Ngā wāhine. Mā ngā wāhine e karanga. Mā ngā kuia e karanga. Mā wai e whai kōrero.
Mā ngā tāne e whai kōrero.
Mā ngā tāne e whai kōrero. Mā ngā koroua e whai kōrero. Ai. Mā wai e waiata.
Mā te katoa e waiata.
Mā te katoa e waiata. Mā te iwi e waiata. Ai. We used a great little phrase in this dialogue when you're telling a story and you want to say, and then, and then, and then. What's that phrase?
Ka tahi ka.
Ka tahi ka. If you're wanting to say when you finish, get in touch with me.
Kia mutu koe I tō mahi.
Kia mutu tō mahi.
Kia mutu tō mahi. Kia mutu tō mahi. Whakapā mai.
Ka pai e hoa, ka pai, ka rau e tēnā.
In the kōrero, Hemi, we've used te manuhiri. Can you talk about that a little, please? Will we use ngā manuhiri sometimes?
I hear ngā manuhiri sometimes, or the question anyway, why is it te manuhiri? When we're talking about a ope that's arrived at the marae, we see them as one group. Te manuhiri, te manuhiri. Even if there are different groups within that group, they appear as one group. te manuhiri, so the collective. If we're talking about a tangi, for example, that goes on for 3 days, throughout that tangi, ngā manuhiri, ka tai mai ngā manuhiri, you have different groups arriving at different times and different days. Does that answer your question? But when we're there at the hui, and we've got te ope, the group, they are te manuhiri, the collective.
Kia ora.
Ka nui tēnā mō tēnei wā. Hoi anō, e mihi atu ana māua ki a koutou e whakarongo mai nā ki tēnei I pāho. We'll be back next week with a brand new episode. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.